kwagala olw'ebirungi bye tukola nno no naye nze nneekolera byange nze ndi byange nneekolera byange nze mundeke ndi byange sitaloosi 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 ndi boss sitaloosi ene sitene maza dunia tene maza Nate nkozesa bintu bicha Segu ya mwanadamu Kubaba mumuli bacha muli bacha Osibya mukisogo Orobu tamanya Olinye muma kubogo Orobu tamanya
Kadite chikunyi zanchi manye Kulina kulewe changa